nkulinze omwoyo gunkulinze zino wange twatadde wesula obudde waffe bwaweddeko sulwe buli omu okwagala gyali kijja ku nze tayimu yo yetanatuka n'ebibyo mukama manya bimanyi bujja kucanga yegwoli kungulu nge bitala bitaddekwe officially mudikile yalinde sabaza kwebaza nze buli kimu kiri very ok sikyali mu myaka gyakwekoza nze gwe njagala ddala yono obudde nfuna bwa mwagalwa atakyagala sanuke love eno mama abagitegeera tusaana mu nsinga yaffe nga tubeeyo mu love palace ngeraba love legends batukolere ne love currency Change your name, I don't sasula. Overseeing your guidance is a very living jankala. Pulling a mugo by cinema. Umbugilanga kaimba katarabu. Alimpasa bachingamba. Charlie want to take dollar. It's so kind of creative. A special love moment. Kanku kwatengeri ya sanda. Sina bunduchi Bino vyoveyo keza yokeza mbomu tingwa mida ava kore Yegwele kukwezi vikanzine wale kamama sivye yokeza Kankukweke wala muka jumbo tiba tutapinga Yono tuso kumila mampati vya sabanga Kansabe kuangaze Kumumyo mutangabu Ama nicho mchala zabu Baby, sigenda kwegana Ontega nga yoko bunga